Studio Kalangu kettini ɗon eɗen gondi jamɗe joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde commune Omar Hammad janganta o nani ko e kibaruji. Lana piro agon sami hande le wuro Gudel e nder kibaruji min pamtina on fa woɗa. Malfe konu kamɓe woni ko jungo yaade ko a to enda nder mun nder wuro Agadez. Yewtere men pindinola haltana hande do ekkitinol ardangal e noy watta ko sukaɓe rewɓe e surbaɓe kisa torraji e yani boli le département mo Bankilare, kanjum woni ko kantirte kibaruji men. Kori jam hirtemo hande subana woni ko le gallu ñameyi lana piro agon yeyi samoy ɗum ɗo tawa kenana lana pimo pamara kawji kaɗo endan sarusi kawjiɗo dow durwidol e ndewono awa tirdi ɗum ɗo kayana ka samoy ɗo endan ane fongo mayo meɗen Niger nder wuro Gudel. Amma ni e haala ka kalten ka ɗum woni suka jokkolle ɓi leydi Niger kan tawa no awƴaka o nawnake, amma ni o maya e nder haala ka kalten ka ɗum ima tawa le juuɗe lokotorore mawde nde gallu ñamey yeru no lettena Najim Saibu mo soogeji pipa haalini bandi min Habibu Garba tawaɗo ɗo.
Oui, effectivement, aux environs de 10 heures, nous avons été à...
Faryande sappo subaka o woni ko himɓe wuro ngo endan noddi min haalani min wiide ke hono lana pirowo goɗɗo saami nde ndiya hadde maɓɓe ɗon endan nde yettore Allah saabu baagoto ma yahi tawaɗo ɗon endan goto on kandu konda ni hono no woni joni e junngo loktoroɓe en. Ɗum noon ko laati min paama e fuɗɗum mi waɗi hono ko fawarjo lana pirowo ka enna ka saami polici ɓen ɗon no ƴeewa laawol majjum fa faama ɗum e waɗi ko ka saami. Caggal majjum minen anndina on tawaɗo hen endan o neɗɗo non endan gonɗo e gollal muɗum nilaɗo waɗa golle mum o wonnanode konɗa e le service kawjiɗo filla durwidol e kullantereje bonnoje awtirdiji ɗin enda wakkati mo kalte o endan ni gacci fola e makko omo yetti Allah.
Yeri ni no policiji kalirɗo enda nder habaru muɗum kenga nder yamde sappo e goho subana nder région mo Agadez ɓe nayi nder ƴewtinaki maɓɓe ɓe keɓoyɗo enda malfe ɗe konu capanɗe nayi e ɗiɗi kamɓe jaabe keme ɗiɗi. Ɗum do ni ɓe mbiɓe tawana ɗi guineji nder kulle nder guineji gom e kamɓe bidoji nebban nogayi e joyi. Yeru ndo ni no sarusi policiji ɗin kalirɓe mbiyana ɗum do posita policiji mo lawol Agadez johangol to enda Zender kam woni koɓe keɓuɗum ley loore koƴanimɓe no yahara jahangal. Amma ni o haala ka kalten ka nder nangol ɓe nimɓe sappo e go'o waɗama ko laati ɓe leyɗe bandiraɓe ɗiɗo gon no tawa hen. E mbiya ni noɓe nimɓe ujunere e capanɗe jeegom e nayi kamɓe woni ko riwa nder leydi Algérie asawe bittiɗo woni koɓe jottiɗo enda nder Agadez e haala ka kalten ka iɓe tawa e filago gallure nde iɓe domi fa ɓe jottine wuroji maɓɓe toɓe ƴoyi e ley nokkure ni toɓe jippina ɗon min keɓi yewtididde e goto ɓi leydi Niger tawaɗo nder waddaɓe ɓe.
Ardiɓe leydi ndin mbi'i neɗɗo fuu wartire nder leydi mum, wala fuu ko neɗɗo wawa waɗa ton de wala passeport sei ni jomum garbina. Garbinol ni min ƴuwi komin mbi'a min kawre are amin min gartirte Niger no. Tefol ko ñaame ni woni no yaramin ton, ngam duuɓi cakitiɗi ɗi ndungu wala no woɗa nder cakantaraji amin ɗen ba seɗɗa. Garbinol ni min gartamiɗen gaɗa ɗum, ngam nde neɗɗo wala ko ñamni himɓe mum no neɗɗo wawi waɗi. Ndenne no hani gomnati heɓana himɓe gollal na no waɗe gom, ngam sukaɓe du keɓa ko burdi.
Ndungu hitande hikka ngu koɓe keɗi e magu ɓe keɓay ɗum ley département mo Filinga o. Illu jon o fuɗɗama no yi e nimɓe laatiɓe juuɗe ɓole no dilla yaade leyɗe yasine. Amma hitande hikka nde kay ɓe jata nder leydi Libi sani yaade Burkina en koɓe jaɓe pilo ko ɓe gollata. Bandimi ni laatiɗo no yiɗi ummade nder wuro Filinge Allah e nimɓe laatiɓe sukaɓe ummatore wonɓe no dilla ɓe o heɓay nokku. O heɓi yewtididde e Rabiu Abdoulaye nani ko wi bandimi Abdoulaye Bagasa.
Rabiu Abdoulaye Abdata, daga rahi
inda woni Abdullahi Rabi'u wadata mido jeya rafi libi mi fayi tawta de mi warti mi heban ko nyamni koreji am dunguni woni woda hikka basedda der cekanta raji am ballo gom fudu non gomnati waddanay mi tesan wadata min gadana min taji woronje min kebay lore dum wadi ko min gari do so ni trav amma dodu himbe no kewi sanne wobbe kebi wobbe kebay ni du wela
mo sam mo buru wosu sam ba kaga hakka nan kuma baye ba
Ade subaka wani kolumo gallure sai ngulu wadi lemon ku wakati no doni sogeje pipa di kala nano esangare mu woni ko be njey tom be njey be mbuloy hitenge be njey be nyifo hitenge yeru doni no biyetede don dan Nuruddin Abdullahi ajidam mo sogeje pipa o faminir bandi min saibu Mamudu tawado no foti wakati
Effectivement, le marché hebdomadaire de Sai.
Lumo Sai, Subako Ouli, Ariane de Jene, Subaka min Norda min Kalana, Demin Umi, do Koyao min Jeton. De Gonga Bonon de Wadi, Gawadan Tendeje Sapo e Jetati, Bulude. Tendeje, Warobe Moni Fu, Nunyamo Lumo non Bulli. Min Kebi Minifing, Imbe Sai du Balimin San.
Le fait avec la collaboration de la population.
Biro audit house lumo mangongo maradi kauri asave bitido gam tefude mosole esat ormaji konimpe lumo ngongono keba. Biendu ni chagano ko lumo ngom mapita dupi tate warde ni joni ano lumo pekewa le lumo ngom. Dundu ni hunde non kolati duendam suli nimpe ardipe house lumo ngosane. Ayubo Musa mer mauto mo galure maradi on naniko hali o wit duendam dohemre no vata duendam chapante tati e joyi ko bekep do lumo ngo ko wi bandi min Mohamed Mamadou Madjo
le commissaire au compte nous a fait le point
dubi tatni ena ko lumo ngo fuddi no golla warde joni wakkati fuddo yanta e den sama dum wala no ya yeso lewru fuseende min tefoy ciede nokku goddo min gara min beyte min kumna dum wonno ko kawjido fel limor ciede o endan hollimin nenno won ko min gade hawrine jiida de famin ewa laabi din baawi hojjute goni min bi joni o se min buyta teddirkaaji far amin don hono min jojjini du kondan ni fedde latine tokki toto lebi tatti no dara yalla e den ya na dum wala den ya nyimbe du kondan tilsine mojjina hakkune mu e mojjina fa wada sana non fu dum sama nino yade nenne min jidaa du konda dum fuddum bobboro ni ciagal mun du konda min anni min buytan ciede bitigaaji din enda to se ciede buytama wana ko duudi gon non koy min jidaan tawe se buytama fu himbe ben enda habbaane yoba ele wakkati haan yobude de
parce que il faut que les gens sachent que à partir de cet instant ils vont payer
ekitinal ko balde jogom no tawad heba o mabbitama to enda hande subako o agadez conseil yebe komiduji golobe meri e komi be hawji be golle nyanyudo be gomnanti dum du tawa kenana do filla labala nokuje de ekintino sarusi leji kawji do kominujo kam ardi dum e balobe leji almani kambe ngaddi ballaga mudum e gol ekintinal nani biyetedo mamana habibu neddo latido tawa do der sarusi do filla labal o famini bandimin anise karim do majju
la formation qui est dispensée ici
ekintinul wonagol no wade gol golloobe meri merube jinganobe himbe leydi golloobe gomnati hawjibe golle nyanyal ta en gonano gadanegol komin fu himbe jeetato waddi to ekintinul gol ko wonano tefe der maggol woni beedude andal himbe be no anda der leydi meden ko golle laabino nokkuje meriji hawjidum bani ko saru suji gomnati gom kan en duno kartu wakkati warre wakkati no ballira kominiji amma laabal hebata ko sanne de hana himbe baylitin jikkuji mu en dumdu sayto pelle jinganoje himbe leydi balliri
On peut l'avoir en s'appuyant également sur la société civile.
Parti jididi gon mburtaka le fed de parti ji bengala elamu ben vitende FRDDR be chingi fed de mabbe heire vitende de enda fwa. Dundo tawa kenana hano parti bietede enda Racine Adinkay mo madame Bayer Gamache kampe parti bietede PNPD akalkasa mo itinikar alasan. Dundo be ada kinana e wurtade der fed de parti ji bengala galamu e singu de parti ji fed de mabbe fere kay redunde wala e wombe lamu e bengala gallam de gandumi wadi ko be cingi fedde mabbe de alasan itinikar o woni kalo do inde parti je bengala e lamu nani ko wi suman amadu yottini do enimbe
wana famille liba opposition no wana famille tokkoa la amu 7e république jommin durwi dutana e loi des finances 2018 gang heba Lady me Niger ya yeso himbe fu danya dum woni muradi ami dum min gidi bibbe leydi fama joni nedde fu giddo wara nata ele haurinde aminde damgangal no ontanidu
won dana HCR fedde leedi duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaade ferobe leede mu'en tawabe dole leedi Niger
dum won dana HCR fedde leede duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaade ferobe leede mu'en tawabe do der leedi Niger fedde de illa tati lewru me hitane duube ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu Agadez
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leedi mu
neddo doggudo leedi mu de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaahe parti na no jaahe fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder sa ɗornam mawɗango de ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa hula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder sa ɗornam mawɗango to fedde HCR de no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi noddude lamba o fotay crédit fukki hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla
nanni e garta e yewtere meɗen pindinol IDC tere watta fedde wallore yaadu yesso kominuji hawtade e ballaga PCCN e fedde leyɗe duniyaru hawjinde dillo amɓe leyɗe ɓaleɓe yaade leyɗe tubakoɓe eɓe tawa to enda bankilare e ekkintidde sukaɓe rewɓe e surbaɓe donoyi watta koɓe kisa yani boni e torraji latiɗi to enda noɓe gaɗane ɗum ɗum doni caggal no ekkintinol gon waɗanoma ɗo enda mbi'en capanɗe tati lewru novembre bitindiri Ahamudu Mahamudu hoorejo fedde terewatta nani ko faminiri bandimi mbiyeteɗo Yusuf Ilewatta do ekkintinol gon
la couche sociale concernée par cette formation c'est ça
nimɓe ɓe jande ekkintinol ngol ƴewta kam woni sukaɓe rewɓe e surbaɓe ɓe département bankilare gam ko anduɗon rewɓe le Niger no goodi baka mawɗo kokkuɗo ɗum en sembe e wattede nder koƴƴor lawol ley filla jonde himɓe ɗum ɗo fuu rewɓe no goodi kadi nokkure mawde ko kandi hokkede ko waɗi min cuɓi wadde jande ekkintinol yaade to sukaɓe rewɓe e surbaɓe ɓe leñi tawaɗi nder département on fuu heɓa ɓe gadda ballakaji maɓɓe nder filla jonde jam e potal le bankilare nde jande ekkintinol balɗe sappo woni ko watta woɗi du nder balɗe sappo ɗen ɓe keɓa andal do ardagal e durwidol yani boni nimɓe komin capanɗi woni tawe leñi ɗin fuu gara to jande ekkintinol nde min keɓi ƴuwoyɓe nder commune bankilare eɓe gure mawɗe ƴuwoyɓe le commune goruel commune kettuɗo e bankilare min keɓi yimɓe bankilare yeta kala wanzarɓe goruel seko ga min keɓi leñi ɗin fuu kawri ɗum ne woni komin dowri jande ekkintinol nden min jiɗana leñi ɗin fuu kawra nde iri ɗum no waɗe sukaɓe rewɓe e surbaɓe ɓen fa heɓa ɓe keɓa jande ekkintinol far yaadu yesso maɓɓe noddagal arande ni woni ɓe sukaɓe rewɓe e surbaɓe bankilare jande ekkintinol nde ɓe gaɗana ge le lawol ɓe gadda ballaga maɓɓe e hesinde rewɓe e waɗede yani boni e durwidel emun du noon ley département on ɗuɗamel gel hoore ɓe ɓen ekkintina sukaɓe ummatore golle heɓa ɓe gadda ballaga maɓɓe ley durwidol yani boni rewɓe nder département mo bankilare tataɓel ngel miɗa watta dande e pelle walloɓe ɓen kamɓe du gaɗa ko watto fuu ko wattaɓe sukaɓe ummatore ɓen ekkintinama golle tawe duro gonago no waɗe ley gaɗole yani boni nimɓe e golle bonɗe min fuu min kakinkini ko miɗen mbawi waddude bayli amin nder mum fa ɗum heɓane mosola
ɗo
wonta kibaruji meɗe e fulfulde tili en jetta Soumana Amadou e Ali Ñali firtanɓeen ɗemle ɗe e fulfulde joni mbiyeteɗoɗen Alassane Mamadou Kouzi kam woni ardiɗo ko kibaruji ɗi jotti Seyni Isiaka kantigui masinaji eɗen jetta ɗo du Chef Mamman Moustapha Mamman Sani Moustapha o woni hoorejo sigilaji ɗi no wontiri kirten to jahirde
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum